inshuti
yashakwe
mukomeze
bana Yusufu Ngarambe
reka nkomeze turi kuri Radio Ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC. Uno munsi turi kwa mbere tariki ya 21 Kanama umwaka 2017 tukaba dufite saa 9 z'amanywa n'iminota hafi umunota umwe isaha ya Washington DC saa 3 z'ijoro n'iminota umwe isaha ya Kigali Bruxelles Paris na Lausanne saa 2 y'ijoro n'iminota n'umunota umwe isaha ya London saa 4 z'ijoro n'umunota umwe isaha ya Helsinki muri Finland. Ikiganiro twabateguriye uno munsi kiragaruka ku ngingo nkuru zari zigize ikiganiro nagiranye ubushize na Dr. Théogène Rudasingwa, perezida w'ishyaka ryacu Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Ikiganiro twagiranye kuwa gatandatu ushize tariki ya 19 z'ukwa 8 umwaka 2017 igihe nyine umunyagitugu w'umworekambaga Paul Kagame yari yaraye arahiriye gukomeza kuyogoza u Rwanda n'akarere. Bitandukanye rero n'ibyo bagenzi bacu muri opposition bakunze kuvuga muri no minsi, bikaba bijyanye kandi n'imitekerereze yacu muri Rwanda Freedom Movement Ishakwe, kimwe no muri Rwanda Truth Commission twashinze. Twebwe twatangiye ikiganiro tuvuga ibitandukanye n'imvugo ko bitandukanye, tuvuga ko tutatungwe na gatoya, tuvuga ko tutatungwe na busa nuko Paul Kagame arahiriye gukomeza kudukandamiza. Ibyo tukaba twarabiterwaga nuko tumuzi, kuko twahereye ku mateka ye nk'umunyagitugu aho yibye amatora mwaka 2003 no mwaka 2010, uko kwiba kukaba kwari kunavanze no gufunga cyangwa kwica abo yakekaga ko bamubangamira abandi atabashe kwica bahiriwe b'abanyamahirwe bagakizwa no gufata inzira y'ubuhunzi. Uko gutangaza ko tutatungwe na busa, muri uko gutangaza ko tutatungwe na busa, twibajije mu mwanya w'abandi bo mudufatanyije urugamba rwo kurwanya igitugu cya Paul Kagame na FPR DMI, twibajije impamvu imyaka ibaye 23 tunanirwa guhirika icyo gitugu. Impamvu zirenze imwe birumvikana, ariko twajonjoyemo ebyiri z'ingenzi kugira ngo tubanze tuziganireho bihagije, wenda tuzagende tureba n'izindi zidafite uburemere bumwe. Izo ntege nkeya ebyiri twabonye ni intege nke mu rwego rwa ideoloji mu mitekerereze yacu, intege nke mu rwego rwa organization mu buryo dushyira mu bikorwa ibitekerezo. Murumva rero ko iyo bitekerezo binafite n'ingorane kubishyira mu bikorwa ibintu bifite ingorane biba ari akaga. Intege nke rero mu rwego rwa ideoloji, intege nke mu rwego rwa organization. Izo ntege nke usanga muri opposition nk'uko twabibonye, uzisanga nyine muri opposition, ukazisanga muri societe nyarwanda yose uko ingana, kuko nkuko nanone twabisesenguye, usanga kenshi abanyagitugu bava muri twebwe tuba twarerewe kimwe, tukabarere tukareka bakazamuka bakororoka. Mu by'ukuri rero indwara ikomeye nti muri opposition gusa, iri no muri societe nyarwanda muri rusange. Bityo rero tuza no kwibaza tutese DMI ni gute idushobora gute. Twaje kubona nyine ko yuririra cyane kuri izo ntege nkeya, kuri ibyo izo ntege zacu ebyiri nko muri opposition, inenge y'intege nkeya muri ideoloji n'inenge y'intege nkeya muri organization. Twashimangiye rwose ko kureba neza ahari ibibazo ariyo nzira ihamye yo kubona ibisubizo, dore ko n'abakurambere bacu babivuze, aho bagiraga bati ushaka gukira ibinyoro arabirata, kubirata rero ntabwo ari ukubyogeza, ahubwo ni ukuvuga kubifite ukemera kubifite. Bityo n'ababivura bakavuga bati twe tuzi kwivura, cyangwa se baba batabizi bakakurangira aho bivurirwa. Kubera rero uburemere bw'ibibazo bituma opozisiyo itagera ku ntego, igitugu cya FPR DMI kigasagamba, twiyemeje twiyemeje muri Rwanda Freedom Movement mu ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement twiyemeje kugaruka kuri icyo kibazo twiyemeze kukigarukaho rwose haba no munsi haba no mu minsi itaha kugira ngo inshuro za ngombwa tuzigeze ku Banyarwanda tuganira dutangira mu by'ukuri icyo umuntu yakwita débat débat ni ukuvuga impaka zikomeye kureba nyine ibyo bibazo no kubyumvisha abanyarwanda no kumvisha abanyarwanda benshi yuko bigomba kuganirwaho kugira ngo tube twabona inzira uno munsi rero muri urwo rwego rwo gukomeza ikiganiro kuri runo rubuga ubundi rw'uno munsi mukunze kumva kuri uno munsi wa mbere urubuga rwo hirya no hino turi bugaruke kuri izo nenge ebyiri za opposition zoroye FPR-DMI ikaba iyogoje igihugu tutibagiwe nyine n'abashinzwe kuyirwanya bafite intege nke muri iki gihe kubera izo nenge mbere ya byose kuko DMI iza mu by'ukuri izi neza intege nkeya izo ntege nkeya muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wakibateguriye hamwe na Sixpere Musangamfura umunyamabanga mukuru wa Wishakwe Rwanda Freedom Movement uri no ku buhanga bw'ibyuma nka namushimiye muri kumwe kandi na Jonathan Musonera umunyamabanga mukuru wa Rwanda Freedom Movement Ishakwe wungirije muri kumwe kandi na Nsengimana Nkiko ushinzwe strategi igenamigambi n'ibirebana n'itegeko nshinga kimwe nanjye kandi abo bose batatu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement bigakubitiraho nuko Dr. Nkiko Nsengimana na Bwana Jonathan Musonera ari abayobozi bakuru ba Rwanda Truth Commission umwe akaba akuriye inama nkuru ya Rwanda Truth Commission ariwe Dr. Nkiko Nsengimana naho Bwana Jonathan Musonera akaba ari perezida wa komite executive yayo ya Rwanda Truth Commission ni amahirwe akomeye cyane kuba uno munsi tubafite nizere ku ibyuma bibiri dukundire kubera yuko Rwanda Truth Commission ifite umuti rwose ifite umuti wo kugira ngo iyo ndwara ikomeye cyane izacogore bityo ibintu bisubire mu buryo urugamba twiyemeje twese tunituse twenyine na bagenzi bacu rube rwagira imbaraga zihagije nagira ngo rero niba muri munyumva nshuti mufate mikro duhereye kuri Bwana Nkiko Nsengimana mube mwasuhuza abari batwumva none hakurikiye Jonathan Musonera mwembi mukaba mukuriye Rwanda Truth Commission uretse ko natwe tuyirimo gena na Six uyu Musangamfura ariko nimwe mudukuriye twese Bwana Nkiko Dr. Nkiko Nsengimana muvandimwe nagira ngo ufate mikro usuhuze abari batwumva
Bwana Joseph Ngarambe agira ngo nasuhuze nanjye kandi nasuhuze abanyarwanda bariho batwumva hirya no hino abari mu gihugu cyangwa n'abari hanze yacyo agira ngo kandi nsuhuze n'abarwanashyaka b'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement aho bari hose nasuhuze n'abandi banyarwanda bahagurukiye kurwanya igihugu kiri mu gihugu cyacu kugira ngo tuzane cyangwa tuzashyireho leta buri wese yibonamo buri wese abonamo umutekano buri wese abonamo ukwishyira ukizana nagira ngo mbabwire ko Bwana Dr. Nkiko Nsengimana ntabwo arinjira muri studio ariko ndabona Bwana Jonathan Musonera ari muri studio ndetse ategereje mikoro ayifunguye ubwo nagira ngo mbasubize ijambo murakoze
urakoze cyane ahubwo wahita uyimuha akavuga wowe warangije ahubwo ubwo turi butangire ikiganiro Jonathan Musonera niba uriho unyumva wafata mikro ugasuhuza abari batwumva
urakoze Bwana Joseph niba munyumva neza
turakumva neza rwose
ndakuramukije cyane kandi ndagushimira umwanya witangamo gutegura ibi biganiro no kugira ngo tubashe kuganira n'abakunzi bacu kandi nshimire na uno muvandimwe Sixberry uri ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo adufashe muri iki kiganiro ndetse aze no kudufasha kugikoramwo analize zijyanye no kukuri twashyize imbere gutangiye kugaragara mu byukuri ko kwabereye umusaraba abari bari mu kinyoma nkaba rero nsuhuje na bwana Dr. Nkiko utari waboneka aho ari bubonekere kandi nsuhuje n'abakunzi bacu badukurikira kugira ngo baze dufatanye muri ibi biganiro bikomeye cyane kuko ukuri ariko kuzatsinda amahoro n'imigisha y'Imana bibe kuri mwese
urakoze cyane muvandimwe Jonathan nagira ngo rero
tangire kuzifungira mbe ntabaciye mu ijambo nabonaga Dr. Nkiko Nsengimana yinjiye muri studio
byiza cyane ikaze muvandimwe Nsengimana Nkiko nagira ngo ufate mikro usuhuze abari watwumva ubundi twavuze uriwe nagira ngo rero dutangire basuhuze
mwiriwe ubwo nkuko muvandimwe wamvuze ni Nkiko Nsengimana nkumva nanjye nshimishijwe yuko unyaka akanya kugira ngo tuganire na inshuti zacu n'abanyarwanda
urakoze cyane nk'uko rero nateruye kino kiganiro mbivuga mu kiganiro cyo kuwa gatandatu ushize tariki ya 19 z'ukwa munani umwaka wa 2017 Dr. Theogene twakigiranye yagize ati uko opposition iteye ubu ngubu wayiha n'indi myaka ijana ntabwo yashobora kuvanaho Kagame Dr. Theogene akaba na perezida w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement yatangaje ko uburyo bwo kuvanaho ubutegetsi nk'ubwa Kagame ari bubiri icya mbere ko ugomba kuba urusha Kagame ideoloji umurusha ibitekerezo bizima bidasa n'ibyashenye u Rwanda nk'ibya FPR DMI nk'ibya MLNDCDR nk'ibyaje kuranga amaherezo MDR Parmi Hutu ya
nagira ngo nunganire bwana Joseph Ngarambe ndabona agomba kuba agize ikibazo cya tekiniki cya telefoni bityo tukaba twakomeza kino kiganiro ndagira ngo mbese ndumva ikiganiro cyabaye ubushize yaratangiye gusobanura ikiganiro yakoranye na Dr. Theogene Rudasingwa umuyobozi mukuru w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement aho yatangaza ku buryo bwo kuvanaho ubutegetsi nk'ubwa Kagame ari bubiri kugomba kumurusha intekerezo ideoloji cyangwa se ideoloji kumurusha ibitekerezo bizima bidasa n'ibyashenye u Rwanda ibya FPR DMI ibya MLNDCD ibyaje kuranga amaherezo ya MDR Parmi Hutu ibyampatse ibihugu cyangwa ibya cyami icya kabiri ugomba kumurusha kuba ufite uko mbese ukora organization niyo mwaba muri bakiye nk'uko byari bimeze kuri FPR itangiye ni byo cyane cyane byaganiriweho ubushize bonagira ngo rero mufate ijambo Dr. Nkiko Nsengimana
murakoze kuko Theogene Rudasingwa yabuze imyaka ijana nkeka yuko ahubwo yibeshye rwose ko iyo myaka abantu bari bakwiye kuyikuba kabiri kuko koko niba abantu badafite icyerekezo gikomeye gishaka kwereka abanyarwanda ikintu kiruta icyiza gishobora kubagenera niba koko nta organization abantu bafite koko ngo bajye ko bafite umurongo we n'ibyo bakorera ibyo haranira ntabwo ushobora na rimwe kuza iyo ngoma kuzapfa uyitsinsuye kuko hari umuvandimwe uvuga ati abantu muvuga ko ari ingoma y'igitugu ati ahubwo ni igisuti koko byo avuga ari ukuri iriya ngoma kugira ngo abantu bazayishobore nuko abantu bafite ibitekerezo bihamye bafite umurongo wa politiki uhamye muremure koko usumba aho ubutegetsi abantu barwanya ngo bujyana kugeza ubu ngubu rero iki hari ikintu gikomeye buriya ubutegetsi bukunze gushyira imbere bivuga yuko bwahagaritse jenoside y'abatutsi ibyo rero ni ibintu iyo babivuze abantu bose kubera tuvuge nko hanze kubera amateka bazi ibintu byabaye ku bayahudi bumva koko ari ikintu gikomeye cyane bati nyamuneka ntimukome na gatoya buriya ubutegetsi mu bureke yari mu gihugu rero yababwiye buri gihe umwaka ugashira imyaka ibiri igashira makumyabiri igashira abantu bageraho bagakeka ko ari byo abantu rero bakwiye kuzageraho babwiza neza iriya ngoma ya Kagame bati iyo muvuga ko mwahagarika jenoside mubihera hehe kuko mwibuke ku itariki ya 30/04/1994 ni ukuvuga ibyumweru bitatu jenoside itangiye ibiro bikuru bya FPR byanze ko hagira ingabo mpuzamahanga zitabara abatutsi bicwaga bivuga ngo jenoside yararangiye ntacyo kimaze kubatabara aho hantu rero nituhahagarara ngo tuhakomere twerekane yuko ibyo bintu bavuga atari byo batsinze intambara nibyo ariko ibyo kubeshya ngo bahagarike jenoside y'abatutsi byo si byo ikindi abantu ntituzahagarara ngo duhagarare nanone ku kuri kwabaye kuzwi kutavugwa kw'abantu ko uretse na jenoside y'abatutsi yabaye iriya ngoma ya FPR DMI ni ukuntu mu ntambara yayo yarwanaga hari abandi bari inyuma barimo gutsemba mu karere uburere bagendaga bategeka bari banategetse guhera no muri ya koro ya Kinihira murabyibuka amasezerano ya Kinihira yabaye mu kwezi kwa 12 mu kibeshye ni ku itariki ya 10/93 yerekanaga yuko hari teritwari FPR ifite aho hantu hose rero kuva ku itariki ya 6 nanone imaze guhanura indege hari agatsiko kari aho muri FPR gakomeye kamaze guhanura indege aho hantu hose bagiye batsemba abanyarwanda b'ubwoko bw'abahutu bagiye bahura nabo aho za byumba za kibungo barakomeza bagira za kigali hariya za bugesera n'ahandi hose muzi raporo y'umugabo witwa Gerson ibyo bintu yarabivuze ibyo ni ibintu abantu dukwiye guhagararaho tukabivuga duti ibyo si byo ibyo muvuga mwakoze si byo ahubwo mwahemukiye u Rwanda tugakomeza nyine nanone ukareba ibintu byabereye muri Congo ubwo bakurikiranye impunzi z'abahutu ku birometero birenze 3,400 zigenda zibica urusorongo muri iryo shyamba jenoside yemewe izwi abantu benshi bayakoreye ifitiye ibimenyetso bihagije ukavuga rero uti ibyo bintu nabyo ni ibintu tukwiye kugaragaza kugira ngo bimenyekane ikibazo nanone ni uko wa mugani ya opozisiyo Gasingwa yavugaga yewe na opozisiyo aho ngaho ntihahagarara ngo ihavuge bikomere wibaza icyo igamirije ikindi iyo opozisiyo rero yavuze imyaka 100 njyewe n'imyaka 200 numva izanageraho ntaho opozisiyo igeze niba idafashe koko ibitekerezo bya politiki bikomeye kugira ngo izahure u Rwanda icyo ni ikibazo navugaga cya jenoside gusa ariko hari n'ibindi bibazo bikomeye bijyanye n'ironda koko n'ironda karere bijyanye no kubona umuntu uko ari ukamwangira icyo ngicyo ibyo ni ikintu nabyo ni ikibazo cy'ironda koko cy'ironda karere ibibazo bikomeye dukwiye guhagurukira kugira ngo twereke ku Rwanda twubaka rwa abanyarwanda. Urwanda ni urwacu twese, twabishaka tutabishaka turi abanyarwanda twese. Abantu baba ngo ni muri bimwe yenda n'ibindi ndagira ngo nabandi bakomerezeho biri mu bitekerezo bikomeye by'icyerekezo nihe dushaka kugarisha u Rwanda. Turashaka u Rwanda rw'abanyarwanda cyangwa se turashaka u Rwanda rwiganjemo abahutu, abatutsi n'ibikibiki, kandi twese turi abanyarwanda dufite uburenganzira bungana kandi kwemera ko tuzabuharanira kandi tukayiharanira ubwo burenganzira nyine ku banyarwanda hose. Nagira ngo wenda mba nshumbikiye aho ngaho kugira ngo na bagenzi banjye bandi
Urabeho mugenzi ushaje urugendo ukabusiza abandi kandi mwarafatanyaga cyogenda mahoro. Orisariko wabusize nkuru kimusozi aho ni wabugiye wari ruvuma amashuri warize amatungo waroroye washata amafaranga none byo
turabize. Radio Ishakwe Rwanda Freedom Movement, ijwi rya Rwanda Freedom Movement, mukomeje kutwumva. Twari twagize utubazo, ntekereza ko tutari bubashe no kubagezaho za clip twari twabateganyirije, ariko nagira ngo nshime mugenzi wanjye Nkiko umaze gufata ijambo, akavuga kuri icyo kibazo cya mbere muri ibyo bibiri bizonze opposition, bizonze mu by'ukuri na societe nyarwanda, ikibazo cya ideology. Aho nari natangiye mvuga ko nkuko Dr. Theogene yabitangaje ubushize akabivuga rwose mu magambo meza cyane tumushimira, ati kugira ngo utsinde kagomba ugomba kumurusha ideoloji, ugomba kumurusha ibitekerezo bizima bidasa n'ibyashenye u Rwanda nk'ibya FPR DMI, nk'ibya MLND CDR, nk'ibyaje kuranga amaherezo ya MDR Parme Hutu ikaza ndetse no gukurwaho na MLND CDR. Yo none ikakora ishyano kugira ibitekerezo bizima bitari nk'ibya mpatsi bihugu, kuko bakorera ku nyungu zabo. Gupfa kw'abanyarwanda, gupfa kw'abanyekongo ntabwo ubona ari ibintu rwose byigeze bibatera ipfunwe. Ukagira ibitekerezo byiza bitari nk'ibya cyami, kuko nk'uko twagiye tubibona mu mateka yacu ku ngoma za cyami, habayeho ibikorwa rwose umuntu nabyo atashidikanya kwita genocide, bisa n'ibyatwokamye ndetse n'umunyarwanda mu myifatire, kabone nubwo turi kuri muri Repubulika kuva mu myaka irenga 50, hakaba hakiri imyifatire haba mu butegetsi, haba mu myumvire yacu nka societe nyarwanda, hakaba hakiri imyifatire imeze nk'iyo mu gihe cyami, mu gihe kuri cyami kubona n'ubu ngubu kitugendamo. Mugenzi wacu Nkiko Nsengimana yanavuze ati muri zo mbaraga nkeya za ideoloji yacu harimo ukuntu twishishanye ubwacu bidashingiye ku moko gusa, binashingiye ku turere. Usanga hagati y'abahutu ubwabo, abakiga, abanyenduga harimo ubwishishanye, ndetse habayemo no kwicana byarabaye. Ugasanga mu batutsi nabo byaratangiye byarasubiriye na kuko ku gihe cya cyami hari harabaye amashyano nka ya za Rucunshu, ariko naho ubu ngubu kimwe mu bibazo mu ngorane abanyarwanda bashobora kugira nuko haba ikindi kintu kijya kumera nka Rucunshu hagati y'abatutsi, ariko harimo n'ababyishimira wenda batibaza yuko byahitana imbaga nyinshi cyane. Tukareba twese mu by'ukuri ikindi cyo abatutsi bamaranye ntabwo ari byiza, gutekereza yuko ngo ari byiza ngo ari cyo kizakiza abahutu rwose nabyo no kureba bugufi no kudakunda abantu no kudakunda abanyarwanda no kudakunda u Rwanda, kuko kumarana kw'abatutsi kwateza ibibazo bitagira ingano u Rwanda ni bibi ubwabyo. Harimo rero ababitekereje babirekereje bibeshye, kuko baribeshya cyane, kuko ibyo ari byose ntabwo ari cyo gisubizo, ni nabyo tugomba kurwanya. Jonathan Musoni rero kuri iyo ngingo ya mbere, mbere yo kujya kuri ya kabiri, yuko kugira ngo tubashe kurwanya Kagame na FPDMI tumutsinde nka opposition tugomba kumurusha na organisation kuko ngo niyo abantu baba bari bakiye nkuko teuje nabivuze niyo abantu baba bari bakiye nkuko FPL yari imeze mushobora gutsinda abantu benshi cyane badafite ikerekezo dukomereze rero kuyo ngingo ya mbere y'ukuntu tugomba mu byukuri guhiga Kagame ideology kugira ngo tube twabasha kumuhigika vuba kugira ngo tube twava muri imyaka 23 mu byukuri umuntu yafata ko ari échec ari nyina rugo yego ni n'échec y'imyaka 23 si ntoya tugomba kwihuta cyane kutukaramira u Rwanda. Jonathan Musoni ijambo ni ryawe. Jonathan. Hari ikibazo banza muri studio sinawe nta nicyo ndiho numva.
Muranyumva? Halo. Halo.
Halo.
Halo.
Halo. Uranyumva?
Ndakumva neza kunzi niba mwebwe munyumva.
Jonathan Musonera ashobora kumva neza. Turamwumva neza.
Nagira ngo ntimuriho munyumva. Nge mwanyumvaga ndiho mvuga.
Twabumvaga neza mukomeze naragira funga.
Okay. Jonathan ntabwo araboneka rero.
Ndahari sinzi niba munyumva.
Nge ndakumva ubu ngo noneho. Mbere nayobe ko bimeze nibaza niba ahubwo muri studio hari tari ikibazo.
Okay, leka mbashimire cyane, nshimire bwana Dr. Nkiko unawe umaze gukomeza kuri bimwe Dr. Teogene ya tuganirije hejo cyane kuri izi ngingo ebyiri uko tugomba kurusha ideoloji cyangwa se kumurusha ibitekerezo bizima bidasa nyine nk'ibya FPRDMI cyangwa se ibya NLDCBR cyangwa se ibya MDR Parmehutu cyangwa se bambatse ibihugu ndetse n'ibya cyami no kuri ingingo ya kabiri uko tugomba kumurusha organization niyo twaba turi bakeya nk'uko byari wene bimeze mu gihe cyabo cya FPR uko barwanya urugamba. Izi ngingo ni ingingo ebyiri zikomeye kandi nizo zubakiyeho cyane mu by'ukuri ibitekerezo byacu nk'uko twagiye tubitangaza byadufashe igihe kinini kugira ngo uku kuri tuvuga kuze ahabona bitunira mu nzira ndende ntari busubiremo ko twabiganiyeho inshuro nyinshi kugeza aho twongeye guhura n'abo bagenzi bacu aho twubakiye twubakiye Rwanda Peace Commission ariho ukuri kose kuzingiye kugaragaza ibitekerezo byacu n'ibyo twari twarifuje kuvuga cyangwa kugaragaza no kurwanisha iriya leta. Umuvandimwe wanjye Nkiko amaze gukomoza cyane ku kinyoma cya FPRDMI kijyanye na genocide yakorewe Abatutsi aho bavuga ko bayihagaritse akomoza n'uko FPRDMI yabujije Loni kuba yakohereza ingabo gutabara Abatutsi. Nibyo mu by'ukuri hano harimo ibintu bibiri bikomeye cyane bishingiye ku kinyoma kandi bishingiye kuri ideoloji igoramye. Ikinyoma cya mbere ni uko FPR ntabwo yarwanya urugamba isha izanywe no guhagarika genocide kuko sibyo byari biri imbere yayo nta nubwo yari izi ko iyo genocide izaba simbizi niba wenda yaranabiteguraga ariko urebye mu by'ukuri FPR yateye u Rwanda ishaka kugira ngo ifate igihugu ikoresha inzira zose zishoboka ariko noneho iza kubifashwamo na MLN de CDR yari ifite urwango rukomeye cyane ku batutsi aho FPR tereye yahise ivuga ko ari abatutsi bagaruye ubwami bagaruye uburetwa bagaruye shiku n'ikiboko bituma babiha urwango hagati y'amoko abahutu n'abatutsi icyo gihe MLN de CDR wenda yibwiraga ko byayifasha gutsinda gutsinda intambara bari yari bugarije ariko ntibatekereze ko urwo rwango rwo urwo rubibwe hagati y'ayo moko yombi ariko gutsindwa kwabo ariko gutsindwa kwabo kuko ndashaka no kuza kugaruka kuri iki cyo kuvuga ngo Roni ngo FPR yabujije Roni kohereza ingabo iki kinyoma rero MLN de CDR yabibwe mu baturage ikanabakangurira kuza kwica abavandimwe babo niyo kwa kubaho kutagira ideoloji nziza kutagira organizasiyo ihamye ishobora guhumuriza abanyarwanda no kubaha kubaho neza bakabana FPR yari izi intege nkeya cyangwa se yari izi urwango rwari ruriho noneho ibasha kurukoresha kugira ngo MLN de CDR yirohe mu batutsi yice kuri iki kintu rero icy'ingingo ya kabiri yo kuvuga koroni itigeze ibande FPR yananiwe yabujije Roni kugira ingabo yohereza mu guhagarika cyangwa se mu gutabara abatutsi bitwaga nibyo kuri FPR ibyo nimwe muri strategi zayo z'urugamba kuko ntiyashakaga ikindi kintu kivanga mu rugamba ngo inanirwe cyangwa se bitinze urugamba barwanaga kugira ngo bafate igihugu ahubwo ikibazo kindi ahantu gitangariye no kwibaza uti ese MLN de CDR yiciraga icyo aba batutsi kuki mbega Roni yagombaga kuza gutabara abatutsi barimo bicwa na bene wabo kuki abantu hanze muri opozisiyo nk'uko tuvuga opozisiyo ikikwiye kurusha iriya leta y'ikinyoma ni kuki opozisiyo ikunze gukoresha iri jambo ngo FPR yabujije Roni gutabara abatutsi ahubwo ntibabashe kuvuga bati niki aba MLN de CDR biciraga iki abatutsi babahoraga iki ko ari abavandimwe babo cyane ko bakunze no kuvuga ko ari nyamuke ari minorite ari umubare muke ahubwo bakagombye kurinda icyawuhungabanya kugira ngo uwo mubare utazanashira u Rwanda rugahindura iyindi sura kuko rutaba bikiri u Rwanda abatutsi bashizemo kuko kugira ngo rube u Rwanda nuko ari u Rwanda rw'abatutsi abahutu n'abatwa hagize rero ubwoko bushiramo ntabwo yaba ikiri inyabutatu y'igihugu cy'u Rwanda ibi ni ibibazo bikomeye dukwiye kwibaza kandi dukwiye gushakira igisubizo igisubizo rero kirahagana he igisubizo kiri muri Rwanda Peace Commission aho ukuri kose kugomba kuvugwa kukajya hanze ku mateka yacu kandi tugashaka n'umuti ariko cyane cyane uko kuri gukwiye guhera muri opposition kugira ngo ibyo tuvuga ibyo dukora bibe ibiha ikizere abanyarwanda noneho ko bashobora kuzabana nta wicundi nta wuhohotera undi nta wubuza undi uburenganzira bwe nta wumubuza kuvuga hakabaho kubaha ikiremwa muntu no kubaha ubumuntu iyi niyo nzira yonyine dukwiye gukoresha kuko ukuri nshima ko noneho byibuze hagaragara ko byibuze kugiye kujya habona aho tubasha gukora ibiganiro tukerura tukavuga ibyatubayeho kandi tukabivuga tutarya indimi turi abahutu n'abatutsi tukavuga tutageze aho tubogamye. Aha rero ibi ni ibibazo bikomeye cyane dukwiye kwibaza cyane cyane ntitugatinde kubya. FPR DMI mu kinyoma cyayo cyo kuvuga ngo yahagaritse genocide cyangwa se ngo tugwe mu mutego wo kuvuga ngo yasabye ko ingabo za Loni zidatabara abatutsi, izo ni inzira yakoreshaga kugira ngo itsinde urugamba. Ikindi iki kinyoma cyo kuvuga ngo yahagaritse genocide, kuko genocide ntiyigeze yihagarika, genocide yarakozwe irarangira ubu barwana intambara bafata igihugu basarurira muri ayo maraso. Ikibazo dukwiye kubaza MRNDFDR n'abambari babo ni ukuvuga ngo ese abo batutsi bicirwaga iki? Ese twe turi hanze n'abo bari hanze bakuyemo amasomo ki muri uko kwica abatutsi ko batabishe ngo bashire, ahubwo bigaha inzira FPR-DMI gufata ubutegetsi ikaba ikarimbura abasigaye mu bahutu mu gihugu no hanze yacyo, igatuma babona noneho inkingi y'ikinyoma bubakiraho ko bahagaritse genocide. Icyo nicyo opozisiyo ikwiye kwibaza, noneho igashaka n'umuti ukomeye cyane kuko nta yindi nzira ishobora gukiza igihugu uretse ukuri kwambaye ubusa kandi kutagezeho kubogamiye ushingiye ku moko cyangwa uturere. Wenda naba mpagarariye aho ndaza kongera.
Ndagushimiye cyane Jonathan, ndagushimiye cyane. Hari rwose ikibazo waje gikomeye utese ingoma ya MRNDCDR ni kuki yagomba kwica abatutsi, ni kuki yagomba kwica abatutsi hagataho, ni kuki nayo ubwayo ndetse n'abambari bayo bakikomeyeho yarakoze amahano bakivuga ngo mwebwe muri Loni ngo ntimwaje ngo kutubuza kwica, kuki mwagombaga kwica, kuki mwagombaga kwica kwica abavandimwe banyu? Hari ikibazo gikomeye cyane aho ngaho tuzagenda tukigarukaho. Nyine niyo mpamvu twavuze tuti zino mpaka ntabwo ari ikiganiro cy'isaha imwe nk'uko byagenze ubushize cyangwa cy'isaha imwe n'igice nk'uko twabiteganyije uyu munsi, ni umutima w'ibiganiro tugomba gukora mu rwego rwa Rwanda Truth Commission. Kwitwaza ngo amahanga ntiyaje kutubuza kwica, iyo narwo mushobora gutanga kuko ukahagara ku maguru abiri warize amashuri cyangwa se ufite ubwenge buzima bumutwe utarwaye ukavuga ngo kuki rwose ngo bataje kumbuza kwica. Muvandimwe Sixwell Musanga Mfura, nagira ngo rwose ufashe umuvandimwe wacu Jonathan kwibaza no gusubiza abavuga ngo rero ro ningo ntabwo yaje kutubuza kwica. Icyo rwose ni kibazo umuntu yagombye kuvuga cyane cyane iyo ashyigikiye ideoloji yamaze abantu, ideoloji yishe abatutsi ishaka kubarimbura kawe nubwo itabamaze ariko mu by'ukuri benshi yarabisha imbere mu gihugu, bityo iha urwaho FPR kugeza magingo ya ngaya. Ikindi cyo intege nkeya zo gukomeza kubihakana nazo zikaba ari zimwe mu zidindi, ari imwe mu mpamvu mu zidindiza runo rugamba. Iyo debarero yacu ni kuki umuntu ashobora guhagara ku maguru abiri adasaze rwose cyangwa afite ubwenge buzima akavuga ngo ntimwaje kumbuza kwica, yarayo ese ko kwica ari bibi? Nagira ngo ufate ijambo muvandimwe Sixbel.
Murakoze bwana Yozefu Ngarambe, koko bira bintu bigaragaza intege nkeya za opposition ku buryo abantu bavuga bati turashaka guhindura ibintu akarimi konyine ntabwo ariko kabihindura, cyangwa se no kuba umuntu yagumana imitekerereze yo muri za 90 cyangwa se na mbere yaho na hehe akibeshya ko ashobora guhindura ibintu kubera umujinya gusa cyangwa kubera urwango cyangwa se n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Kuko icyo kintu kirababaje ko abantu bavuga bati genocide ikwiye kubazwa uwabujije ingabo za Loni kuza kuyihagarika, nkaho izo ngabo koko arizo zari zifite arizo zagomba kurengera abaturage nkaho nta leta yari ihari kuvuga ngo wari umukuru w'igihugu icyo gihe yari amaze gupfa amaze kwicwa na FPR Inkotanyi ngo byasize icyuho ku buryo nta leta yari ihari nabyo ubwabyo n'indi ntege kwerekana ko umuntu umwe ari we wari leta ari we wari buri cyose nacyo ni ikibazo adakwiye gushimirwa uburyo ndetse abavuga ibyo usanga basa naho bagaragaza ko u Rwanda rwabaye rwiza ko rwabaye ruzima muri iyo myaka ya MRND ko aribwo icyo mu gifaransa mbese bita l'âge d'or ko aribwo u Rwanda rwatembaga amata n'ubuki bakibagirwa yuko u Rwanda rwari rufite impunzi hanze bakibagirwa ko no mu gihugu hari abanyarwanda batari abanyarwanda nk'abandi ba banyarwanda mbese baba basuzuguritse badafite uburenganzira nk'ubw'abandi ku gihugu cyabo bakibagira ko abo ngabo nabo mu gihe bo babyinaga bumva bameze neza ko hari abandi banyarwanda bari bababaye abandi banyarwanda bumvaga ari nk'abacakara mu gihugu cyabo cyangwa se bari ishyanga bikaba byumvikanisha rero ko nk'abatekereza gutyo kuba umuntu yabategerezaho umuti wo gukemura ibibazo byo mu Rwanda ni ukwibeshya ingorane ni uko abo bantu yenda bakunda no kugira amayeri buri mezi nkangahe bakazamukana igitekerezo gishya gishyushya abantu bakavuga bati turatashye noneho cyane cyane ngo ndavuga bari mu buhungiro bati turatashye mubyaranye nyamara abantu bakibagirwa vuba ko icyo kinyoma buri mezi angahe bagikubitaho ngaho yenda se bakacyambika imyambaro itandukanye n'iya mbere ariko kikaba ari ikinyoma cyane cyane ko uburyo ibyo binyoma byubakwa ababyubaka ari ibinyoma ubwabyo n'ababyubaka bose nyine bakora kimwe nta kiba cyahindutse uretse imyambaro bacyambika iba yahindutse bityo abantu kubera ububabare kubera agahinda kubera n'ingorane abantu bahura nazo zo kubura igihugu cyabo ikirire cyose bakavuga bati yenda iki ngiki gishobora kuvamo umuti nta muti uzava muri ibyo ngibyo nk'uko byasesenguwe mu kiganiro giheruka gishize ikiganiro cyatambutse ubushize nk'uko byasesenguwe guhindura ibintu bisaba yuko n'ubihindura ubwe n'abo bari kumwe bagomba guhinduka nabo ubwabo bakagira imitekerereze itandukanye bakumva ko bahindutse kuko biteguye guhindura ibintu mu gihugu cyabo bityo n'ubareba n'ubumva akabona ko abo bantu koko nabo ubwabo bahindutse ko nabo ubwabo bafite ukuntu basoma igihugu cyabo n'ukuntu bifuza kubaka igihugu cyabo icyo kintu abantu batakikoze ngo batere iyo ntambwe kuvuga ngo bahindura ibintu gusa simbihamya ko bishobora imyaka ishize ari myinshi kuva muri za 1994 FPR imaze gufata ubutegetsi nagiye nkurikira ibyo abanyarwanda bari hanze bavugaga nkurikira iby'imiryango ya politiki yari hari icyo gihe cyane cyane avuga nk'umuryango umwe wari wagaragaraga cyane icyo gihe umujinya ntabwo abantu bawubuze n'ibikoresho bari gukoresha ndetse bagerageza gutaha ntibabibuze no kuba bari bafite amaboko icyo gihe byari bihari hari hakiri na za leta zari zigishyigikiye leta yari imaze gutsindwa ku buryo rero icyo gihe ibintu byose bari bamaze gutsindwa bari bafite byashoboraga kubasubiza mu gihugu byari byinshi kurusha ibyo ubungubu bashobora kuvuga banageraho byari byinshi ariko ntibasubiye ikibazo rero cyatumye icyo gihe badasubirayo kandi ubushake bari babufite icyo kibazo nicyo abantu bakwiye gusesengura bakumva ko ibintu bitakoze icyo gihe cyangwa na mbere cyangwa n'impamvu zatumye n'abantu batsinda kuko ibyo bintu niba abantu batabikosoye ntabwo bazabona umuti wo gusohoka mu butayu ngo basubire mu gihugu cyacu cyiza kumva rero abantu bavuga bati udatekereza nk'abo ngabo nta abari ikitso abari umwanzi ntabwo ari buzatuma abantu bataha mu gihugu ntabwo ari buzatuma ahora agaruka mu gihugu ibyo ni ukwibeshya guhindura ibintu tugomba kubanza guhinduka natwe ubwacu icya kabiri tugomba kureba kure kandi tukumva ko n'abanyarwanda bababaye barababaye babonye imigezi babonye imisozi yose itembaho amaraso babonye akaga kagwiriye igihugu ikintu abariho bakuri icyo gihe batigeze babona mu buzima bwabo na mbere cyangwa batigeze banumva no mu mateka y'u Rwanda mbere yaho babonye ibintu bikomeye cyane ni ngombwa ko uvuga ati banyarwanda nje kubazanira amahoro nje kubashakira amahoro ni ngombwa ko umuntu aza cyangwa se abo bantu niba ari umuryango wa politiki ni ngombwa ko baza bagaragaza ko kagahinda k'abanyarwanda bakazi ko abantu batazongera kunyurwa manumu abantu bakaza bagaragaza ko igisubizo bazanye ari igisubizo kizafasha abanyarwanda bose icyo gisubizo kizabahera aha mbere mbona ni mukuri umunyarwanda ahari hose nibyo nigeze kuvuga nti agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike itoramo umunyarwanda ahari hose ibyago yahuye nabyo amakuba yahuye nayo arayazi ku buryo iyo abantu bagenda barenzaho cyangwa bakavuga amateka bayagore kuko bashaka aba bareba niba akubona ko uri umunyabinyuma cyangwa ugenda hejuru y'amagi udashobora kwatura ngo uvuge uti ikibazo ngiki tugishakira umuti cyangwa se nta muti mfite ariko ikibazo ngiki ndakibuze abakureba numubwira uti mfasha tujye guhindura ibintu mu gihugu ntabwo azakwemera kubera iki azabona ko nawe ubwawe udashobora no gutera niyo ntambwe umubaze ngo agufashe gutera kuba rero ngarutse ku cyo mwari mwavuze muti abantu baravuga ngo ibibazo byabaye bikwiye kubazwa FPR kuko ariyo yabujije umuryango w'abibumbye kuza gutabara abicwa kiriya biriya ni urukozasoni ikibabaje ni uko no kugeza ubu ngubu nyuma y'imyaka 20 n'ingahe jenoside yibasiye ubwoko bw'abatutsi irangiye nyuma y'imyaka 20 n'ingahe ikibabaje ni uko hari abantu bakibivuga ari abanyapolitiki bavuga bati turashaka guhindura ibintu tukagarura buhoro mu gihugu cyacu ariko kumva ko bumvaga ko amaraso y'abavandimwe babo yamenekaga yagombaga guhagarikwa n'umuryango mpuzamahanga bo ubwabo nk'aho bitabareba none se niba icyo gihe bitarabarebaga ni iki cyabwira umunyarwanda ko ejo aho bavuga bashaka kuba bagize ni iki cyabwira umunyarwanda ko icyo gihe ho bizaba bibareba umunsi nzaba ndiho nitwa n'abanjye bitwa n'abankomokaho cyangwa se n'abanzi n'abandi bose n'abaturage ni iki cyanyemeza ko wa wundi uvuga ngo umuryango wa Roni ngo bawuje kuza gutabara akaba ari mbese ugasanga ikibazo agishyira hanze ku bandi ni iki cyambwira ko jyewe igihe nzaba ndi muri izo ngorane azantabara azagira icyo amare ni iki cyambwira ko uwo muntu ni iki cyanyizeza ko uwo muntu yumva ko nk'umunyarwanda afite inshingano yo kurengera undi munyarwanda cyangwa ko n'icyo gihe yari ayifite ni iki cyanyizeza ko niba nuba kivuga atyo ni iki cyanyizeza ko yampa amahoro aramutageze ku butegetsi mu Rwanda nicyo kibazo rero gikomeye usanga abantu tumeze nk'aba bayisiraeli bari mu butayu bazenguruka barabuze inzira ibasohora mu butayu kimwe mu bibazo twibaza tuvuga ati kuki tuzenguruka ntidusohokemo ikibazo ni ikihe icyo ni kimwe kandi abafite iyo mitekerereze ngira ngo mujya mwumva ku maradiyo anyuranye ari amaradiyo muri opozisiyo cyangwa se n'ahandi banabitangaza mu bitangazamakuru binyuranye byo kuri mudasobwa n'ahandi ni benshi bafite amajwi menshi no kuri za Facebook n'ahandi baba bahari bandika buri munsi cyangwa buri saha ariko ugasanga iyo myumvire igifite imbaraga muri bo niba iyo myumvire igifite imbaraga birumvikana nyine ko aho ngaho bari haracyari kure cyane kugira ngo bazahave baza guhindura ibintu mu Rwanda cyangwa bahindure n'ibintu no mu mitekerereze yabo ni intambwe ikomeye kenshi n'abantu baravuga bati ngo akaburiye mu isiza ntikabonekera mu isakara ariko icyo dukunda kukirengagiza tukumva ko abantu babuze ibisubizo cyangwa se abantu banatekerezaga bati ko aribo bashobora kubona ibisubizo ku bibazo igihugu gifite icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa ahubwo mbona ibyo bakora n'ibyo Kagame akora ntaho byaba bitandukanye ariko rero icyo kintu cy'urukozasoni koko ni byiza ko uwaho tucyumvise hose duhaguruka tukakirwanya umuntu ntaciceke ngo ababivuze bari muri opozisiyo kimwe natwe none se kuba muri opozisiyo bivuga yuko wakosa wakora nabi wagira ute umuntu akavuga ati akakwihorera cyane cyane ku bintu bikomeye nk'ibyo ngibyo bireba abanyarwanda ni nka cya kindi nigeze kumva Bwana Zifungaramba avuga ko za audio yari yateguye ndavuga amajwi yari yateguye ko ataza kubona uko yatwumvisha ariko rero nibura iyo tuza gushobora kumva nk'ikiganiro nigeze kumva mu minsi ishize aho umwe mu bayobozi b'umuryango wa politiki FD Inkingi yavugaga ati yaravugaga ati hari turi kumwe muri iyi platforme batemera ko twibukira hamwe kubera ko
ubishoboye kuko ari wowe muri technique wabikora tubyatugwaye abantu batwihanganye ariko ubishoboye wabikora Sixpera
ndumva mwareba ukuntu mwabishyiramo kubera ko kuri technique ntabwo mbibonamo hano ntabwo mbiruzi
ubwo utabiruzi rero ntabwo jye uko bimeze ubu ngubu ntabwo jye nabishobora ubwo tuzabikora ubutaha nibutse gatoya ko bizaza ubutaha tuzakoresha amaclip ubutaha dufite ingorane za technique tumaze iminsi tubibwira abanywanyi bacu yuko dufite ibibazo bya tekinike bidasanzwe ibibazo mu by'ukuri tutarumva uko bimeze bituruka kuri Blog Talk Radio ariko amaherezo bizakemuka bikaba bitubuza nko kuba twakoresha ayo maclip ariko ibyo wari uvuze ni aho bukeye yavuze ati rwose ati no kwibukira hamwe sinzi niba ari cyo wari ugiye kuvuga uti no kwibukira hamwe byaratunaniye kumvikana ku bantu bishwe biratunanira kumvikana ku babishe biratunanira si byo wari ugiye kuvuga Sixbert
nicyo nashakaga gusobanura mvuga yuko nyine kuba umuyobozi w'ishyaka rya politiki bivuga ko rikomeye cyane avuga atyo hanyuma akaba ari kumwe n'irindi shyaka nyine ritanemera ko bashobora no kwibukira hamwe abanyarwanda bapfuye ni ikibazo gikomeye
kandi ishyaka ririmo abatutsi abo ni abatutsi uwo wari uvuze ni umuhutu n'abahutu abo bandi bavuga ko badashobora kwibukira hamwe ni abatutsi abo batutsi n'abahutu bahuriye kuki niba badashobora no kwibukira hamwe ngo bumvikane kubishwe bumvikane kubishe ni ikibazo gikomeye intege nkeya nyine ideologique ni nk'izo ngizo komeza Sixbert
murakoze ni ikibazo gikomeye koko aho nashakaga kuvuga yuko nyine niba abantu bavuga ko bari kwisonga muri opposition cyangwa se mu miryango ya politiki iharanira guhindura ibintu mu Rwanda cyangwa se kutuzanira amahoro mu gihugu niba badashobora kumvikana ngo abahutu n'abatutsi bajye hamwe bibuka abanyarwanda bapfa niba badashobora kumvikana ku kintu kibabaje abanyarwanda bose kuko abanyarwanda bose bafite ibikomere bose barapfushije bose barikiwe niba abantu badashobora kubyumvikanaho abo bantu bazumvikana bahindura ibintu mu Rwanda icyo ni ikibazo gikomeye cyane nashaka kuvuga rero ko guhindura ibintu tutabanje guhinduka mu mitekerereze mu mikorere no mu mibonere y'igihugu cyacu n'abanyarwanda ntabwo tuzashobora guhindura ibintu tutihereyeho nicyo nagira mvuge bwa noze fungarambe jambo ni byanyu
ndagushimiye cyane muvandimwe Sixbert ibibazo turiho tu ntabwo ari ukugira ngo duhate ibibazo gusa tudatanga ibisubizo ya burya mu gutanga ibibazo neza burya haba harimo n'ibisubizo ku muntu ufite ubwenge buzima aha nagira ngo muvandimwe nkiko Nsengimana wumvise uko bagenzi bacu Jonathan na Sixbert bavuze bati kwirirwa ushega uti ntimwaje kumbuza kwica kuki wagombaga kwica ahubwo kuki wagombaga gukora ibyo Kagame yifuza uko yahoraga buri gihe akora ibikorwa byatuma ahubwo nyine abantu bakora ibyo yifuza aha natanga urugero rwo kwica nubwo tutari twakamenya neza uko byagenda kuko na Emende Cederi barabicanyi bityo tukayoberwa uwishe uwo ari we bikanabafasha nyine abicanyi batazwi cyane aribo FPR DMI nko kwica abagapyisi bifuzaga isubiranamo ry'uturere hagati y'abahutu n'abagatabazi ndetse ariko nyuma yaho harimo no kwica n'abatutsi kugira ngo nyine habe n'umwisubiranwa mu muryamoko byose nta mabi batakoza muri FPR DMI gusa rero intege nkeya mu rwego rwa ideoloji zari muri MNDCD zinakomeje ku bantu bavuga mu by'ukuri ko ngo ariyo l'âge d'or nk'uko mugenzi wacu Sixbert yavuze ko ngo aricyo gihe cyiza abanyarwanda bagize yego ni ibihe koko nkatwe twabaye muri ibi kuri iyo ngoma twari dufite ibibazo bya politiki tudafite uburenganzira turiho tubuharanira ariko rero nta wabyitwaza ngo avuge ngo ibintu byari bimeze neza, ntabwo byari bimeze neza kuko nibyo byatumye ubwo burambe bunakomeye bw'imyaka 21 bwiriya ngoma nayo yatangiye yica inabeshya kwitishe. Ubwo burambe buri mu byabyaye mu byukuri ya ngoma ya FPRDMI banafashije, tuzabigarukaho kuko bafashe Museveni mu ishyamba mu gihe Obote yari yarabahaye gasopo, ahabwiye ati namwe nyamara bizabageraho. Habyarimana Juvenal akanga agakomeza agafasha Museveni, bityo agafasha nabaje kudutera nyuma ya nyuma. Cyo ni ikindi kibazo hanyuma y'utwari mu ntekerezo. Yego
ya majwi mwifuzaga yabonetse kuri tekiniki,
yabonetse wayashyiraho,
yabonetse
wayashyiraho
aho muyakenerera murambwiye.
Oya wayashyiraho tukaba dukomeza niba uyafite hafi.
Mwifuzaga ko nawe nshyizemo ibihe
cyangwa reka tube tubyihoreye gato dukomeze kuri icyo kibazo, cy'imitekerereze cyo kuvuga ngo ntimwatuje kuza kwica. Ndagira ngo na mugenzi wacu Nsengimana Nkiko adufashe, ntimwatuje kuza kwica. Kuki mwagombaga kwica? Kuki abantu bashobora kuyobora igihugu bafite intekerezo, bafite ideoloji iri hasi cyane nk'iyo ngiyo? Ahubwo nagira ngo mugenzi wanjye Nkiko Nsengimana na mugenzi wanjye Jonathan Musonera munashinzwe, munadukuriye muri Rwanda Tourist Commission, tuzashake za kategori z'intekerezo nk'izo ngizo, kategori z'ibitekerezo byo mu rwego rwo hasi cyane rubisha ndetse kuko bikora amahano nk'ibyo ngibyo, tuziha amazina. Wenda dutere kuri za kategori z'ubudehe, aho bavuga ngo mu budehe harimo abakene nyakujya. Sinahamya ko ibyo izo ntekerezo zo kuvuga ngo kuki mutaje kutubuza kwica, sinzi ko wabishyira muri kategori y'abakene nyakujya mu byerekeye by'ibitekerezo. Ubanza wabashyira mu rwego rw'abahanya kw'abahanya mugenzi nyikugize nk'Imana rwose tugomba mu rwego rwo kuvura sosiyete nyarwanda kugira ngo twivure, kuko twese turi nk'ishakwe. Izina ishakwe twaritoranyije, abantu babyumve neza, dufata izina ishakwe kwari ukugira ngo tutagendera ku bitekerezo bya nyamwinshi kabone nubwo bishobora kuroha abantu nka birya bita le mouton de panurge mu gifaransa cyangwa instinct grégaire, kukurikira utatekereza, kubuza abantu gutekereza burya ni akaga. Ni nacyo kintu cya mbere ingoma y'igitugu imara mu banyagihugu, ikababuza gutekereza. Muri uko kubabuza gutekereza ikoresheje uburyo bunyuranye, ikoresheje ubwicanyi, ikoresheje ikindi gitugu, ikoresheje kubicisha inzara, uko kutabasha gutekereza kugatuma nyine bakora butama, bakurikira ibintu butama. Mujye kwica bagafata akayiro bakajya kwica, bakica n'abavandimwe babo. Nk'uko binagenda ubu ngubu urabona iyo imiryango yarashize, imiryango ubu ngubu umuntu agira gutya akajya kurega undi akamurega ibinyoma kuba bimutumye ari umuvandimwe, neza neza warabibonye. Umuntu arapfusha abavandimwe ntibamusure kubera nyine iyo ngoma y'igitugu. Si wowe mbyigisha, uri umuhanga cyane warabiminuje muri science politique. Iyo lavage de cerveau ikomeje muri bita abarideri bavuga bati kuki mutaje, bakandika ibitabo Paul Kagame yasakrifiye tutsi, abandi bagafata ya mbere rwose ngo uragitoye ngo bityo ngo nta cyaha abahutu bafite, abahutu bishe ngo nta cyaha bafite. Iyo ntekerezo umuntu yavuga ko mu byukuri muri kategori y'ubuhanya, nagira ngo tuyitindeho, tuzanayigarukaho niba ngombwa. Nkiko Nsengimana, ijambo rijyaho.
Urakoze cyane. Ubwo nagira ngo tuze no kuza ku kibazo cya organization, ndumva tuza kukibonera nacyo akanya gatoya,
turagishakira akanya. Yego.
Ariko iyo byose uvuga ngo kuki Loni itaje kuza kwica, ni ikibazo gikomeye. Nyine wa mugani ubona abantu urebye bashyigikiye MLN Desideri n'ubungubu bari muri opposition, nicyo kintu ushyira imbere ngo iyo bareka ngo kugira ngo barege FPR ngo yanze yuko ingabo nyine zitabara abatutsi ikabira barize Yesu ubwo yo ikabibaye umwere n'ibyo barimo by'amafuti kuko ikibazo kirekire ni kwemera yuko jenoside yahitanye abatutsi bari mu gihugu ibi byo kurimbuka nyine bikozwe n'intagondwa za MRNGCDR kiki ntabwo abantu bayishyigikiye nyine bari muri repubulika bashyigikiye ingoma y'icyo gihe ibyo ni ibibazo baba batugira ngo bivugwe avuga rero igihe abantu batemera ko jenoside yabaye ko yahitanye abatutsi bari mu gihugu nyine nk'uko maze kuvuga ibi byo kurimbuka ngo twoye kuvuga ko ari jenoside yibasiye abatutsi ngo ni jenoside y'abanyarwanda abanyarwanda abandi abanyarwanda batagira izina maze bakomeza bati bishwe n'intagondwa bigahagararaho bitagira izina wakongera ukababwira ngo ni interahamwe interahamwe se zo zayoborwaga nande kugira ngo twoye kuvuga ko ari abayobozi b'intagondwa za MRNGCDR ngo tubiceceke twoye kuvuga ko bategetse nk'aba koroneri bagusura byirorera bategekaga interahamwe cyangwa se bazedi aribo boretse abanyarwanda mu mahano ngo twoye kwamagana amashyaka cyangwa abantu bashyigikiye cyangwa bagishyikira n'ubu izo ngororamaraso urumva rero igitabo amashyaka ari hanze iyo tuyabwira duti ni mwamagane ku mugaragaro ayo mahano nawe abayobozi b'intagondwa benshi nyuma ya MRNGCDR bakwereka imbaga y'u Rwanda ukabona ngo duciye intamabere ngo dushyize icyeke kuko ari kugabanya imbaraga za opozisiyo igihe cyose rero imbaraga zacu zizaba kugenda inyuma z'abapfobya amahano yabaye cyangwa se ikingira ikibaba izo ntagondwa zayoboye jenoside y'abatutsi izo mbaraga bavuga ngo tugomba gushyira hamwe opozisiyo ni umuyonga ndetse navuga ko n'ubwo buyobozi ni ubusa ye nta cyizere ni cya cyizere kiraza amatsinde burutwa no kuba butariho inzira tuzanyuramo imfunganwa nyine imfunganwa kuko tugomba kwanga kugendera muri ibyo bintu bya giseseka nyine
byanyamwinshi bya gihanya mu by'ukuri mu byerekeye ibintekerezo
bigatsindagira ikibazo aho kiri ngo tujye kandi urumva navuga ngo nta shaka nta butegetsi buzashyira imbere nk'ibyo bavuga ngo abahutu ngo kisaba abatutsi n'iki nta shaka nta butegetsi buzashyira imbere kurwanira ubwoko ubu n'ubu akarere kanaka uzatsinda azatsindwa kuko irondakoko nk'uko mbibona kuko irondakoko irondakarere ntabwo ari indangagaciro ntavuga ngo ko ari icyaha icyaha rero si icyo kurwanirira ni icyo guhana abantu rero abantu nitutemera wa mugani ngo twemere dukomeze tuhakande tuhavuge abantu babyemere niyo mvuga ibyo tuvuga nyine mu ishako duti inzira tuzanyuramo ni inzira y'ifunganwa ni nyine yo kwanga yuko abantu bavuga ibintu gusa bya mama wararaye bidafite uwo bivugira ukuri n'ikintu kuko nidukomeze ibyo ntabwo tuzamenya icyo duharanira koko ngo tuvuge ngo icyo duharanira ni ikihe kirashaka iki kirashaka izihe mbaraga n'ibindi mu bibazo bya rwanda yose nda tuza kuvuga na nyuma kuko rero aho hantu harakomeye cyane tugomba kuzemera rwose tugakomeza tukahakanda tukareba niba abanyarwanda bazemera rimwe bari hanze bakicara tukabicoca tukareba niba hari umuti twabonamo tukanywa amaso ubwe niba bibaye ngombwa bavuga ni nk'uko mugenzi wanjye sigisibere usanga akorera bivugaga tukaba bashya ntabwo ibintu tuzabikomezamo uko bantu muri opozisiyo bari hanze ubu ngubu rwose ni ibintu byiza twebwe ndavuga mu ishako amahirwe dufite ni uko ubwo twongeye tukongera tukajya hamwe tugakora politiki hamwe ibi nti twabwiraga aho twakoranaga baba muri kure y'inkingi cyangwa se muri remise wagurutse icyerekezo n'ikihe ngo dore ngubaragarutse ibintu umuntu yadutesha igihe
n'ibyitso
ukabona wa mugani Rudasingwa yavuga ibintu nk'ibyo atakaye ati buriya ni muri akarere gacutse kabirinze kabirangije noneho ngo nanjye nubwo nari muri kure y'inkingi kuko nari umuntu inkorana n'abantu bose bakiga abanyendiga ariko ari n'abantu b'abakiga bafitemo imbaraga nyinshi ngo ni murebe ngo ibyo batuze nyine urumva abantu tujya muri ibyo tubura igihe kugira ngo uvuge ngo mutekereze ikintu mugishyire imbere ukabona rwose abantu neza neza inshinge zararyamye bibukane nabyo ubona yo twabyaturutseho muri RMC no muri kugira inkingi twaje ku gucikamo kabiri ni muri bya bintu abantu bavuga ngo bagende begera abantu ba FDR ngo twumvikane nabo ngo kugira ngo tujye gufata intwaro tujye kurwanya Kagame bivuga ko wa mugani ari mu rwego rwa RNC wari uyihagarariye ariho Rudasingwa nanjye muri FDR ibintu twabyanze ariko twacinze amabere nyine batangira kureba muri buri shyaka ukuntu bagomba kuzareba uko tubabwira mu nzira kugira ngo bakomeze ibintu byabo bya General Happiness ntabwo bizashoboka nta uza nta muntu uzagira gutya rwose ngo avuge ngo u Rwanda uzarubohora atemeye guca muri iyo nzira y'imfunganwa ukemera ko umunyarwanda ari umunyarwanda ye uko yaba umututsi yaba umuhutu yaba iki yaba umutwa ni umunyarwanda ntushobora kubimuka kugira gutyo ngo uvuge ngo ubimuvanyeho ntibizabe ntibitandukanabe hakurikije abantu bazongera rero kwa mugani ko aho hantu tumara kuhatsinda tukavuga duti ibitekerezo bya politiki noneho twashyiraho ubutegetsi bumeze dute kuko turabitekereza duti ni ubutegetsi bwabera buri wese bwagenda gute icyo kibazo kikajyaho
twibuke kugenda mwanzura rero usiganye iminota mike muri studio kandi na twatwabwiyeho mwari mwifuje dushobora kugira n'utwo dushyiramo
wareba utwushyiramo hari
nyine nshobora guhera kuri ya yindi yabukeye yavugaga
rwose
yavugaga yuko batumvikana ku bapfuye no ku babishe
rero mubaze n'ikindi kibazo ibyo bintu byo kwibuka si ukuvuga ko batumvikana kuko kwibuka no kwibuka abantu bapfuye nkeka ko ari ukuvuga ko niba abantu batibuka amatariki amwe ntibabyemeranyeho ni uko batemeranywa n'abantu bapfuye aba ari bo n'icyabishe
nibyo koko ni naho impaka nyinshi zihera ntabwo abantu bumvikana ku bantu bapfuye aba ari bo ntabwo abantu bumvikana ku bantu bagomba kwibukwa aba ari bo ntabwo abantu bumvikana ku bantu bagize uruhare mu marorerwa yabaye mu Rwanda. Ikintu cya mbere bamwe baragira bati tugomba kwibuka abantu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo ngabo ni benshi mu Batutsi na bamwe mu banyamahanga babakikiye. Abandi bakagira bati tugomba kwibuka abantu bose inzira karengane kuko nta n'umwe wagombaga gupfa bishwe. Abenshi bakaba ari mu Bahutu bavuga batesi abantu ingabo za FPR zishe kuva muri 1990 kugeza n'ubu ngubu bamwe bagipfa abo bantu bo kuki batagomba kwibuka. Aho ngaho nkeka ko ariho impaka nyinshi zituruka.
Urakoze cyane Sixbel gushyiraho iyo clip ya bukeye. Urumva abantu batashoboye kwibukira hamwe abapfuye ndetse ngo babe banavuga abapfuye bari bo n'abayibisha bari bo intekerezo yabo ideoloji yabo iba rwose iri mu rwego rw'abahanya bityo rero gukomeza kubeshya abanyarwanda ngo ibintu bishobora kuzamuka bijyanye na bimwe Dr. Tejeune yavuze ati niyo umuntu yabaha imyaka 100 mumeze gutyo mu bitekerezo ntabwo mushobora gutsinda Kagame ndetse mugenzi wacu nkiko akavuga ati ahubwo umuntu yanayikubona kabiri ibyo byose biraganisha hamwe ubu rero ntabwo turi twikoma opposition nkuko bamwe bavuze ngo twikoma opposition ngo mwaye ngo cyane cyane ngo Kagame bitumuvuga oya ni ukubwira gito cyacu kuko turi muri opposition ntabwo turi mu nzira y'ikigari nkuko bashatse kubeshya muri RNCDMI ntabwo turi mu nzira igana ikigari ahubwo nibo bari mu yirimo Jonathan ijambo aho ngaho urumva ko ariho ndiho nditegurira operation turimo operation ku mugani wanyu mu gisirikare turi mu byo bita mu gifaransa balayer devant sa porte mu cyongereza ndebye gatoya muri nitabaje mudatenguha imashini ishakisha mbonye mu cyongereza bivuga ngo ni to keep its own house in order cyangwa se to clean up its own backyard balayer devant sa porte nibyo turiho tuvuga nka opposition nkatwe bantu duhanganye n'ingoma y'igitugu ingoma mbisha ya Kagame tugomba kwikuraho tukatumaze imyaka 23 byaratunaniye bamwe bari mu bintu byo kubeshya Jonathan ni wowe utahiwe bari mu bintu byo kubeshya ngo urugamba ngo ruhari ngo ruraho rategurirwa hanaha bakabeshya bamara kubeshya bakajyaho ngaho ngo twaboneye zaswa nibindi bigambo cyangwa se ngo Kagame ngo murabona ngo hageze ngo asoma nyiramongi mwirugu nibindi bi cyangwa se bajya ngo mu bintu byiza cyane bagatangira kuvuga ngo amateka yo gucimye yo ngo ku isi mu Rwanda no ku isi abo bose muri MNDCD na RNCDMI kuko harimo n'abantu bari muri RNC mu byukuri bafite inkomoko ya FDMI bakinayikorera nkuko tumaze iminsi tubibona wenda turabiherukiraho Jonathan ijambo ni ryamwe ubivuga mu magambo avunaguye kugira ngo tubashe no kugana kuri iki kibazo gikomeye cyane cya organization ni ikibazo cya kabiri umuntu atagifite akaba atatsinda mu byukuri umubisha nka Kagame Jonathan ijambo ni ryawe
urakoze bwana Joseph ngushimire nabo dufatanyije muri iki kiganiro niba munyumva neza
turakumva neza Jonathan
ikibazo gikomeye cyane ari icyo Dr. Teogene yanavuze ku wa gatandatu ko niba tutari tugise uko dusa muri opozisiyo tutari twatsinda ibibazo dufite dushobora gufata imyaka 100 Dr. Nkiko yavuze ati 200 nibyo koko urugamba rukomeye cyane ruri imbere mu mitima yacu ntabwo urwo rugamba twari twaritsinda kuko benshi muri twe bubatswe n'urwango bubatswe n'amoko uturere ariko cyane cyane byose bigashingira ku kinyoma ikinyoma gituma umuntu atabasha kumva akababaro kundi kugira ngo noneho nibikira mu mwanya wa mugenzi wawe ubashe kumenya ubumuntu bwe ubashe no kuzatsinda urwo rugamba kuko icyo gihe mwembi muzaba mufite ubumuntu muzatuma umwe nagwa undi amubyuka umwe nagira inyota undi azamuha ku mazi uru rugamba nicyo kimenyetso gikomeye cyane kiremereye abenshi muri opozisiyo badukirana nabyo ubonaho bagira bati n'amateka muyareke ntabwo adufasha kwihutisha urugamba mureke kuvuga ibintu byabaye kuko biradindiza urugamba murumva rero ko urugendo ni rurerure iyo yumva abo bayobozi b'amashyaka nka FD Inkingi bumvise ibyo buti yamaze kuvuga ukareba uburyo bavuga ngo bari muri P5 yubakiye kuki niba badashobora kwibukira hamwe jenoside ari yakorewe abatutsi n'iyakorewe abahutu badashobora no kuyemera no mu by'ukuri mu buryo bugaragara niki bahuriyeho niba opolisiti de ideolojite y'ityo birasaba imyaka ingana iki kugira ngo aba bantu bahinduke noneho barebe umwanzi uri imbere yabo uko ateye babashe kumurwanya bivuye inyuma igihe tukiyumvamo ko ubuze ngo genocide yakorewe abatutsi abahutu batabana n'abagambanyi byose mu bagendere kure twavuga tuti genocide yakorewe abahutu abatutsi batabana n'abagambanyi bose mu bagendere kure abantu basa batyo nibo tuvuga ko ari bagifite ingengabitekerezo zo muri emere n'igisederi na FPR-BNI kandi bagaragara muri opozisiyo opozisiyo rero icyo nasorezaho ni uko mu by'ukuri ikwiye gufungura amaso ikareba kure ikanatega amatwi kuko twinjiwemo cyane cyane n'abakozi ba FPR-BNI ibyo ni ikiganiro tuzagaruka nashaka kuganiraho ubu mumaze iminsi mubona ibicicikana mu mbuga mumaze iminsi mubona abasirikare bahoze muri RNC twagiye tuvuga uko bakoreraga BNI muri opozisiyo abenshi barataha abandi mwumvise inkuru y'uwafunzwe ibyo byose tuzabigarukaho
ariko tuzabigarukaho Jonathan rwose urakoze cyane urakoze cyane agira ngo mugenzi wacu Six Bell uri kuri mu guhanga bw'ibyuma niba yaba afite clip nanone yabukeye aho yavuze aho yashubije mu magambo rwose meza nakunze icyo gihe kuko atari indimi aho yabashubije ati mwebwe mushaka kwiruka ku rugamba harya murabahe sinzi niba uyifite hafi niba utayifite
yego yihangabira umunota umwe kuko hari
ingendo yego Jonathan ufate
ya icyo nashaka kurangirizaho ni ku kibazo cyo mu by'ukuri abiyita ko bari muri opozisiyo cyane cyane ndetse n'abiyita ko bari muri sosiyete sivile bavuga ko badakora politiki ariko wabumva nko ku maradiyo amwe n'amwe iyo muri opozisiyo aho bavuga ngo nimufashe hasi ibyo amateka muze
atubwire
urugamba turwanye Kagame ni iyihe ideoloji ibashoreye n'iki bahuriyeho niba batabasha kwibukira hamwe urwo rugamba bazarurwana
bate ni ideoloji yo mu rwego rw'abahanya
aho wumva noneho n'abapadiri biyambura amakanzu bakaza kuri radiyo kuvuga ngo nimuhaguruke muve muri ibyo byo kuvuga ibyatubayeho muze tujye kurwana murarwana nande murarwanya iki
cyangwa se ukandika uti Kagame yatanzeho ibitamba abatutsi bityo bahutu nta cyamufite
kigendera ku kinyoma ni iyihe ideoloji ibashoreye kuri urwo rugamba ngira ngo wenda nagusubiza ijambo murakoze
urakoze cyane naguciye mu ijambo wenda ariko ndumva utaritacikiye twese abariho twumva bari washe kutwumva muvandimwe Six Bell musanga mfura niba waba ufite iyo clip yabukiye havuga ati murajya ku rugamba muri abahe wayidushyiraho niba kandi utarayibona wambwira tugakomeza gatoya kuko turacyafite iminota ijya kugera ku icumi ijambo ni ryawe Six Bell ubanza uhuze ukiri ku kazi hagati aho ngaho mugenzi wacu Jonathan Musoni
kibazo gihari rwose ngo giremo
yego aho du ni mu kibazo cya
organization icyo kibazo ntabwo ari bwa mbere uko tugiye mu nama atuka de memoire nta nari najya kubabura gukimbaza tutanyuze ku ruhande nzatera ryari ngiye nanjye kugira ikintu mbabaza ubu ngubu turamutse tuvuze ko tubyemeye ko tugiye gukoresha ingufu abo tuzajyana ni muhaguru
mwate
ok, anavuze ngo impamvu atahagurukaga mu mutwe ngo ari amasaha ngiye kubaza ikindi kibazo muzi ukuntu intambara ihenze abafite ibihumbi icumi tuzatangiraho buri muntu ibihumbi icumi 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 ntimuhaguruke tuzajyana
ndetse hari n'umukire
ndagira ngo rero tugarure ku bintu duteye hariye abantu bavuga ibyo bintu intambara ivugwa cyane cyane n'abantu batayirwanye batazi twese akuzi batazi rekonteka batazi repreyerable zigomba kubanza kuboneka Michel yavuze ati fara l'etat etapi ya mbere nizo za preyerable esi izo za preyerable zose ubungubu twazigezeho ese watangira kuvuga ibyo bintu uzatera mungana mute muzahungira he muhindu uzagushyikira diplomatikoma ibyo byose ni ibintu bigomba kubanza gukorwa ntabwo uzabanza ibyo ngibyo kujya gutera mujye kuyitigira nyuma ugomba kubanza kwiyitigira kugeza igihe abantu bavuga bati ibintu ni mibi izo za ekasi ntabwo arizo kuzigura ngo buri gihe dukeke ko tugomba guhita dusimbuka tugafata iyo nzira itegurwa igihe cyose tuzaba tutarangiza kuyitegura iyo nzira kuvuga ngo twabikora dushobora no kubikora nk'igihe cyo kugeraho kubera ko tutayitegura ubu se mwibuke ko mwigeze kugerageza kuva twava mu Rwanda muri 1991 ntabwo mwigeze kugeragezwa ibyo ngibyo muvuga ubu ngubu kuki ntabwo byagezeho ntabwo muzi abakigeze baba bageze ibitarama ndetse bamwe baraharenze byageze hari de preyerable kari gihugu mutureke rero dufatanye izo za preyerable tubanze tubishake tubone n'abandi bantu batari misheri gusa bazatanga nayo mafaranga kuko nayo yose ntabwo ari ibintu byo kwipresita ngo tubashimije hano tubabwire ngo tugiye kubikora kandi tuzi neza ko inyuma nta kintu dufite cyangwa se niyo mpamvu twaza kubasubiza mugakeka ko ariko tutazi ko ibyo bintu bizaba ngombwa ubu se muratureba mugakeka ko tuzi ko amagambo yonyine ariyo azavanaho buriya butegetsi bwa Kagame
cyane six bill muri studio gushyiraho rwose iryo jambo rya bukeye aho twageze aho muri organization ntabwo turiyibona umwanya uhagije tuzayigarukaho
dusigaje iminota ibiri kandi zifunga rambe dusigaje iminota ibiri
wafata ijambo none ugasoza wafata ijambo ugasoza
murakoze niba mubinyemereye ubwo na
ndabikemeye rwose bifata ijambo
icya mbere nagira ngo mshimire bagenzi banjye turi kumwe muri iki kiganiro mpereye kuri wowe bwana Yosef Ngarambe na Dr. Nkiko Nsengimana na bwana Jonathan Nsonera mwese mugize inama nkuru y'ishakwe Rwanda Freedom Movement nagira ngo mbashimire ibitekerezo bikomeye mwatanze muri iki kiganiro kandi nanabashimira n'ahantu hakomeye cyane tugeze muri ibisobanuro kubera yuko mu by'ukuri opposition kugira ngo izashobore guhindura ibintu mu gihugu hari intambwe igomba gutera nitazitera bizaba bya bintu by'uko abantu bishima bakavuga bati turi muri opposition gusa turiho turakora ariko mu by'ukuri intambwe nyantambwe zitariho ziterwa mwerekanye imyumvire igaragazwa na benshi mu bayobozi ba opposition iyo myumvire ikaba igaragaza ko abo bantu mu by'ukuri ntabwo baribona nk'u Rwanda ngo babone ko icyo bashaka bagishakira u Rwanda hari abakibona mu bwoko bwabo abakibona mu miryango ya politiki bahozemo mu gihe cy'intambara cyangwa mbere yayo bityo ugasanga n'ibisubizo aho babishakira barabishakira nyine hahandi hari inenge hahandi natwe tugaya tubona hari ibibazo ugasanga rero bakomeza kugira imbaraga zo kurangaza abantu bakibeshya ko hari icyo bashobora guhindura ubwabo badahindutse cyangwa batanahinduye n'imitekerereze yabo mwibukije biriya by'uko kugira ngo ube watsinda Kagame ukureho ugomba kumurusha intekerezo ukamurusha ibitekerezo bizima bidasa n'ibyashenye u Rwanda ari ibyo navugaga bya Emery Ndesederi cyangwa se ibya FPR DMI cyangwa se n'ibyaje kuranga MDR parmi Hutu cyangwa se nk'ibyabampatsi bihugu babishakiye inyungu zabo cyangwa se inda n'ibya cyami. Ugomba kuba ufite imitekerereze mishya ituma umunyarwanda wese ubwoko bwe ubwo ari bwo bwose abona ko azagira ihumure mu byo uri buharanira mu byo uri umubwira. Ugomba no kumurusha kandi kuba ufite ukuntu utegura ibyo wategura byose, byaba ari ukwigisha, byaba ari ugusobanurira umunyarwanda ko igihugu ari icye, nyine agomba guhaguruka akakirwanira. Ndavuga agahaguruka akavuga ati iki sinkemeye, iki ndacyemeye, bityo umuntu akumva ko mu by'ukuri agaho akamujomba ari we uzakikuramo, ari we uzakihandura. Umuntu agomba nawe kubikangurirwa, ntabimere nk'aba bandi bavuga ngo ibisubizo babitegereje mu miryango mpuzamahanga, bibagiwe yuko abanyarwanda bishwe muri jenoside yibasiye ubwoko bw'Abatutsi, abanyamahanga n'abari mu Rwanda ahubwo bakijije amaguru birukanka bitahira iwabo bavuga bati hano ibintu byacitse. Ntabwo uwo mutima wo gutabara abanyarwanda ntiwagaragaza. Ubwo FPR Inkotanyi yakurikiranaga impunzi z'Abahutu muri Congo igenda izitsembatsemba, nabwo iyo miryango mpuzamahanga ntabwo yigeze itabara, ahubwo no kugeza n'ubu iyo miryango yakomeje nayo gupfurika ukuri n'ubutabera. Ariko ugasanga abanyarwanda bo mu moko yose dukomeje kurangazwa n'uko umuryango mpuzamahanga hari icyo uzatumariza. Ni nka bya bindi twigeze kuvuga na none tuti jenoside yibasiye ubwoko bw'Abatutsi, iyo FPR itanga ko amahanga itanga ko umuryango w'abibumbye utabara, ntabwo jenoside yari kuba. Ugasanga nabyo ni bya biramambu nyine, ni bya bindi mwavugaga muti mu mitekerereze ya politiki hari abantu banyakujya. Sinibuka ijambo wakoresheje, ubanza ari nyakujya cyangwa nyagucwa.
Abahanya.
Ntabwo rero abahanya muri politiki aribo bagomba kutwereka inzira, ntabwo aribo bazatwereka urumuri, ntabwo aribo bazadushyira mu gihugu cyacu. Nimuhaguruke banyarwanda, banyarwandakazi, muhaguruke muharanire igihugu kibaha amahoro mwese, igihugu kidufata kimwe nk'abana bacyo, tugiharanire. Ntabwo ubwacyo kizatwizanira tutagiye kugiharanira. Nimuhaguruke tutagombye gutegereza akimuhara kaza imvura ihise. Bwana Yozefu Ngarambe, rero ngusubije ijambo kugira ngo usoze ikiganiro, nkaba nshimiye bagenzi banjye, murakoze.
Ndabashimiye rwose, wari ushoje ninaguhaye gusoza. Nagira ngo mbashimire mwese. Ubutaha twari tugeze ku ngingo ya kabiri ya organization, nabyo bivanze n'intekerezo mu by'ukuri. Tuzabigarukaho mu kiganiro gitaha, tuzababwira umunsi wacyo n'ikitaba ku wa mbere utaha. Muraharyana nshuti bavandimwe, naho utaha.